dhiki, baba na mama. Niye aliye juu, sini wana yetu. Awezi kuacha tuteseke sisi wenyewe tu. Anavyo aliye juu, sio kama walimwengu. Awezi kuacha tuteseke yupo for me and you. Nando mana,
I'll never give up,
boy.
I'll never give up.
Na pambana. Kitu kidogo na kwa mguguru. Watu wanagombana, wanarogana. Yote sababu ya dhiki, that is just the reality. Watu wanagombana, wanarogana. Yote sababu ya dhiki, that is just the reality. Katika hii dunia, mengi utayapitia na mengi utayasikia. Jifunze kuvumilia. Niye aliye juu, sini wana yetu. Awezi kuacha tuteseke sisi wenyewe tu. Anavyo aliye juu, sio kama walimwengu. Awezi kuacha tuteseke.